Psalms 71. And the brother Austin will lead the same chapter in our local direct. Tikawerenga abusa Austin muwerenga Psalm 71 muchitewa. Psalms 71. In thee, O Lord, do I put my trust. Let me never be put to confusion. Deliver me in thy lusciousness, and cause me to escape. Incline thine ear unto me and save me. Be thou my strong habitation, whereunto I may continually resort. Thou hast given commandment to save me, for thou art my rock and my fortress. Deliver me, O my God, out of the hand of the wicked, out of the hand of the unlicious and cruel man. For thou art my God, O Lord God, thou art my trust from my youth. By thee have I been hoarded up from the womb. Thou art he that took me out of my mother's bowels. My praise shall be continually of thee. I am as a wonder unto man, but thou art my strong refuge. Let my mouth be filled with my praise and with my honor all the day. Cast me not off in the time of old age. Forsake me not when my strength fails. For thine enemies speak against me, and they that lay wait for my soul take counsel together, saying, God hath forsaken him. Persecute and take him, for there is none to deliver him. O God, be not far from me. O my God, make haste for my help. Let them be confounded and consumed that are adversaries to my soul. Let them be covered with reproach and dishonor that seek my heart. But I will hope continually, and will yet praise thee more and more. My mouth shall shew forth thy lusciousness, and thy salvation all the day, for I know not the numbers thereof. I will go in the strength of the Lord God. I will make mention of thy lusciousness, even of thine honor. O God, thou hast taught me from my youth, and hitherto have I declared thy wondrous works. Now, also when I am old and gray-headed, O God, forsake me not, until I have shewed my strength unto this generation, and thy power to everyone that is to come. Thy lusciousness also, O God, is very high. Who hast done great things, O God, who is like unto thee? Thou which hast shewed me great and sore troubles, shalt quicken me again, and shalt bring me up again from the depths of the earth. Thou shalt increase my greatness and comfort me on every side. I will also praise thee with the sacred, even thy truth, O my God, unto thee will I sing with the harp, O thou Holy One of Israel. My lips shall greatly rejoice when I sing unto thee, and my soul, which hast thou redeemed. My tongue also shall talk of thy righteousness all the day long, for they are confounded, for they are blood unto shame that seek my heart. Atenepi tayambita ni nyimbo kumene kwa taimba ni nyimbo imozi. Mulipo kumene kwa atenepi.
Nyimbo na kumene
Soiva, como a Ine, de Embegueza, Osarega, de
ndipo ndizaonjeza kukulemekezani pakuti pakamwa panga pazafotokozera chilungamo chanu ndi chipulumuso chanu tsiku lonse pakuti sindidziwa mawerengedwe ache. Ndidzamuka mu mphamvu ya Ambuye Yehova. Ndidzatchula chilungamo chanu inde chanu njoka. Mulungu mwandiphunzitsa kuyambira ubwana wanga. Ndipo kufikira lero ndilalikira zodabwitsa zanu. Poteronso pokalamba ine ndikukhala nazo imvi. Musandisiye Mulungu kufikira ndilalikira mbado uwu ndi dzanja lanu. Mphamvu yanu kwa onse akudza Ambuyo. Chilungamo chanunso Mulungu chifikira kuthambo. Inu amene mumachita zazikulu akunga inu ndani akunga inu ndani Mulungu. Inu amene munationetsa zautso zambiri ndi zoyipa. Muzatipatsanso moyo ndi kutitenganso musi mwa tsiko. Mundiwonjezere ufulu wanga ndipo munditembenukire kundisangalatsa 22. Ndiponso ndidzakuyamikani ndichisakaza kukukisa choonadi chanu Mulungu wanga. Ndidzakuyamikani ndidzakuimbirani nyimbo ndi zeze. Ndinu Woyerayo wa Israeli. Milomo yanga idzafuwula mokondwera poyimbira inu nyimbo. Inde moyo wanga umene muwombola. Lilime langa lomwe lidzalankhula za chilungamo chanu tsiku lonse. Pakuti ofuna kundichitira choyipa achita manyazi na Dodoma. Amen.
Amen. Brother John, have a word of prayer. Amen. Brother Ken, take the microphone and preach the oracles that the Lord will speak unto you to the church is waiting.
Amen. Well, let's take our Bibles and look together in Hebrews chapter 1. And I want to read from verse 1 down to verse 3 and talk to you about God has spoken, the God that has spoken.
Titsakuleni mabaibulo athu mbuku la Heberi mutu woyambawo ndi makere yambo lekeza yachitatu ndipo mutu waphunziro lathu lakuti Mulungu walankhula. Mulungu walankhula.
Now here we read in Hebrews chapter 1, God, who at sundry times and in diverse manners spake in time past unto the fathers by the prophets, hath in these last days spoken unto us by his Son, whom he hath appointed heir of all things, by whom also he made the worlds.
Fake ndimakeyo yambirira ikuti kale Mulungu analankhula ndi makolo mwa aneneri manedwe ambiri ndi mosiyanasiyana koma pakuthapache pa masiku ano analankhula ndi ife ndi mwana amene anamuyika wolo wa nyumba wa zonse mwa Iyenso adalenga mayiko ndi amwamba omwe ameneyo pokhala ali chinyezimiro cha ulemerero wache ndi chizindikiro chache cha chikhalidwe chache nanyamula zonse ndi mawu a mphamvu yache mmene adachita chiyeretso cha zoyipa anakhala pa dzanja lamanja la ukulu mwamba.
And then we read in verse 3, who being in the brightness of his glory and the express image of his person and upholding all things by the word of his power, when he had by himself purged our sins, sat down on the right hand of the Majesty on high.
Mungataona gale ndimeyake ya shitari mene kuti ameneyo. Wokala lichinye zimiro cha ule merero wache. Ndiji zindigiro chache cheni cheni cha chikadwe chache. Nanyamula zonse ndimau ampambu yache. Mene ada chita chere tsocha zoipa. Anakala padzanja la manja la ukuru mwamba.
Now, if you were to ask me, what is the greatest difference between the God of Scripture and the gods, little G-O-D-S, that men worship, I would say this, that men's gods never speak. It's men that speak for them. They make those gods, and yet they've never heard from those gods. It's a figment of their imagination, but they continue to worship gods who have never spoken.
Ngati munandifusa kuti pali kusiyana kwanje pakati pa mulungu wa malemba wa mbuku lopatulika ndi mulungu wa kudziko lino lapansi kwakuti mulungu wa kudziko lino lapansi samalankhula chifukwa amachita kupangidwa ndi munthu ndipo amafuna munthu na amene azimuganizira azimulankhulira kuti amakhala wopanda mphamvu ine iliyonse amatsatira zimene munthu atafune zimene iye ataganize kumeneko ndiye kusiyana pakati pa mulungu wa malemba ndi mulungu wa kudziko lapansi amene ali ndi chilembo cha chingono cha MULUNGU.
Men have to carry their gods about with them, because as it says there in the prophets, they have eyes but see not, ears but hear not, mouths but speak not.
Chimene chikuonekera kuti pali milungu imene simalankhula koma imakonzedwa ndi anthu ndipo ibe mphamvu, Bible ikunena kuti maso ali nawo koma saona, makutu ali nawo koma samva, pakamwa ali napo koma salankhula.
You remember the story of the prophets of Baal on Mount Carmel that challenged Elijah. And they built their altar, and it says they danced about that altar all day long, crying unto their God, and even cut themselves with knives and danced on the altar to while the altar by the end of the day was broken down, but there was no answer.
Ada kuwa, ada lindi poko solo siyana siyana, kwa kakariso kudzijeka kumene, kwa mafika madzulo, palibecha nzeru, shibetha nashirika, ada pedwa, aneneri wonga karadari uchuruka.
And you remember Elijah went and built a completely different altar unto the Lord God, his God, our God, the God of the Bible, and addressed unto him a prayer, and God sent fire that burn up the sacrifice, which was a type and picture of the Lord Jesus Christ. God spoke.
Ndetaona nizimene adachita mneneri Elia, auti adagumula guwa lija kulimanganso, ndikuthira madzi pamene paja kunyowetsa mtelelezi wa madzi, koma ndikuyikapo nsembe yake ya iyeyo, imene kuimira Yesu Khristu wopachikidwayo, ndikungopemphera pang'ono mawu Mulunguyo popeza ngola mkulu adachita zamphamvu moto unatsika kuchokera kumwamba nonyeketsa sembe ija.
So you can see in my text today in Hebrews chapter 1, verses 1 and 2, that's the subject. It says, God who at sundry times and in diverse manners spake in time past unto the fathers by the prophets.
Ndichifuwa ya mkoza kuona mtu wa tea utenga wa tsikula lelo kutu kuonekera pa aheberi waniyo ndimake yoyamba ndia chiwiri kutika ale mulungu adala mkula ndia antu njira zosera siyana maneneri.
And then it says in verse 2 again, that's the word, hath in these last days spoken unto us by his Son.
Kupatu mutranga na ndimake ya chiwiri yo iriko mapakutapache pa masiku ano analankhula ndi ife ndi mwana amene anamuyika olowa mnyumba wa zonse.
What is certain is that we could never know God were it not that he be pleased to reveal himself to us.
chajikulu nchomveka bwino chakuti sirikada muzindikira mulungu ngati mulungu yosaka dapanga kusankha kuti adzivumburutse yekha kudzera mwa mwana wake kwa ife.
From eternity, and that's difficult for us to understand, God being eternal, but he always existed in perfect harmony within himself.
Kuchokera pa chiyambi kwa muyaya, Mulungu adakhala wokhulupirika amene amachita kudzionetsa yekha kwa amene ofuna kumuonetsa, koma angangoti Mulungu wobisika basi.
Long before there was the creation of this world, and we don't know exactly when the creation began. We talk about it being thousands of years ago, but we don't know. But long before that, the Father and the Son and the Spirit shared a perfect fellowship with one another that continues forever.
Chifosi timadziwa kuti dziko lapansi lidalengedwa tsiku lake litikweni kweni, koma tikulankhula kuti dziko lo lisadalengedwe kudali kuli kale Mulungu amene adali Mulungu Atate, Mulungu Mwana komanso Mulungu Mzimu akukhalira pamodzi ndi kuyendera limodzi ndi kumachitira limodzi muchiyanjano chawo.
I remember a preacher saying one time, this was some years ago, that God got lonely, that from eternity he was lonesome and so decided to create men and women with whom he could have fellowship.
Ndipo kumbuka mtumiki nake sadala likira msakaza mbuyo mo kale kale amane kuti Mulungu adali yekha yekha nda mango sunguru umwa umaso ocheza naye mbapena adatanire nge munthu ndi adamnenga Adamu ndi Hava kuti azipeza kuocheza naye chifora mango khala yekha yekha mo.
But to say that God was lonely would indicate some lack then in God, and that could never be. Now, when we read the scriptures, we see and understand that the reason God created this world and mankind, it was that he might fulfill what he had eternally purposed, and that is to honor and glorify his Son as the Savior and Redeemer of sinners.
Ndikuti wochimwa osankhidwa adzaenekera kupulumutsidwa ndi cholinga chachikulu kuti akalemekeze mwana wake polinenga dziko lapansi.
That's pretty evident even in my text today in Hebrews 1 and 2, that it was all about the Son hath in these last days spoken unto us by his Son, whom he hath appointed heir of all things. Well, when was he appointed? That was from eternity.
Ndiyeno nchifake mutu wa puzo langa tsikula lero ulipa ndima yake yambayo ndini ndima ya chiwiri imene kuti kwa matsopano akula ndi anthu kudzera mwa mwana wake yekha adamsankha mwana wake yekha kuti ndi mmene atazira nkulira adasankha liti kale kale dziko lapansi lisadalengedwe.
First here in verse 2 is the appointing of him as heir of all things, which was from eternity, and then we read by whom also he made the worlds. So it was for his glory and to his glory from eternity. If you look in Ephesians chapter 1 and verses 3 through 5, you see that God fulfilled this purpose, first of all, in electing sinners that Christ should come and save.
It
says there in Ephesians 1:3, blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ. You see, there's that fellowship, that oneness that has been from eternity. Who says the Father, says the Son. Who says the Son, says the Father.
Ndi atate wambuye wacu Yesu Kristu. Kuna ndao zati pamene pala atate, pali mwana, pamene pali mwana pala atate. Ndi kuti pali umozi umeruda kaliratu kalikale, ziko lisada yambike.
And then it says, who hath blessed us with all spiritual blessings in heavenly places. When it says in heavenly place, it means from eternity, in Christ.
Nchifaka upitiza, amena adani dalitsa ife, didalitso lonse la uzimu, mzaku mwamba,
See, it's not that God is blessed in knowing us. No, we're blessed in knowing Him through His Son. I've heard preachers begging their hearers to please trust in Jesus and do God a favor because of all that He's done. Don't deny His Son. There again, it's to speak as though God lacked something and needed sinners to please trust in His Son because He really would like to save them, but they have to make the decision. Such a false God that is proclaimed.
Pali chipuzitso cha Mulungu wachilendo kumene anthu akulalikira amamuonetsa kuti Mulungu yongoso wa kanthu chifukwa amanena kuti iye adafera wanthu koma usweka munthu apange chisankho ausweka munthu achitepo kanthu ndipo akachitapo kanthu pamene iyeyo amakulandira pamene iyeyo amakupulumutsa ndi kuti iyeyo amakha kuti asakudziwa chimene amafuna achite iweyo muthandize kumenewo suthenga woona chiphunzitso chachilendo.
No, the truth is that any that do know God through His Son, the Lord Jesus Christ, it's them that have been blessed with spiritual blessings of God. He has blessed them. And the first evidence of that blessing we see in verse 4, according as He hath chosen us in Him, that is, in Christ, before the foundation of the world, that we should be holy and without blame before Him, in love having predestinated us unto the adoption of children by Jesus Christ to Himself, according, notice, to the good pleasure of His will.
Ndifaja kuti tione mdalitso umene tidadalitsika nawo kuonekera mundima ya chinayi ndi yachisanu imene kuti monga anatisankha ife mwa iye lisanakhazikike dziko lapansi tikhale ife oyera mtima ndi opanda chilema pamaso pache mchikonji anatikonzeratu tilandiridwe ngati ana a iye yekha mwa Yesu Khristu monga umo unamukomera chifuno chache.
So we can see that God's purpose all along has been to the glory and honor of His Son, by which we, if He's been pleased to choose us, are beneficiaries of that blessing. But it wasn't just to the honor of His Son, choosing His Son to be the Savior from eternity and choosing those sinners that He should save, but it's that He sent His Son into this world then as a man, He Himself becoming flesh, that he might fulfill all that was necessary for their salvation.
Mulungu adzisandulize akhale ndi maonekedwe a munthu ndukafa imfa ya pamtanda kuti akwanitse kumpulumutsa munthuyo pakutero ulemu ndi pamene ututsimikizike kuti wapita kwa mwana wake yekhayo amene ndi Yesu Khristu.
And that's why verse 3 of my text in Hebrews 1 tells us that he was the brightness of God's glory, the very express image of his person.
Ndichifake besi yake ya shtabu ya Heberi mutuwa yamba ya kuti ameneyo wakala alichini ya zimino cha ule merilo wache ndichi zindikilo cheni cheni cha chikaridwe chache ananyamula zose ni maapangu yache.
Those that looked upon our Lord Jesus Christ as he walked on this earth, they were looking at the face of God and did not know it. He was the visible representation of the invisible God. This is why all the way back in Exodus 20, when God gave the Ten Commandments, the very first one was, "Thou shalt not have any graven images before me." There was only one image that God ever purposed should be given of himself, and that would be in the fullness of time when God sent forth his Son, made of a woman, made under the law, as it says there in Galatians 4:4, that he might redeem those that were under the law's condemnation and thereby adopt them as sons.
Lamulo loyamba adati usadzipangire mulungu wako wa iwe weka kapena chifaniziro cha mulungu choseba chotani kuti azikaniza kuti musadzipangire musapange chifanizo cha mulungu wanu mchifodi mulungu adala atadziwira kuti chilipo chifanizo chimene chiti chibwere munthu uyo ikika ndi anthu akapeza akadzipangira chifuniro china chisokoneza chifuniro cha mulungucho malo mwake pokwaniridwa nthawi chifuniro chichada chisunga chiche chimene ambati msadzipangira chifuniro adakata chisungiratu chidakaonekera pamene Yesu amabwera mthupi kuti chikhale chifanizo chake cha iye mwini Mulungu. Chifake tiona Galatia 4 ndime yake ya 4 imene mati koma pokwaniridwa nthawi Mulungu anatuma mwana washe wobadwa ndi mkazi wobadwa wakumvera lamulo.
Now what is amazing from what we see here in Scripture, even in my text in Hebrews 1 and verse 3, is that he did not cease being God when he took on flesh. Now, a body was prepared him, but while he was in the flesh, verse 3, as the express image of God's person, it says, "And upholding all things by the word of his power, he continued to act as God even in the flesh."
Chindu chodabwitsa kwambiri nchakuti Mulungu sadasinthe kukhala Mulungu pamene adali pa dziko lapansi mchifaniziro cha munthu chifukwa likuonekera mu ndime yake ya 3 ya Heberi mutowaniyo imene imada kuti nanyamula zonse ndi mawu amphamvu yache kutandauza kuti ali mthupi adakhalabe Mulungu ndi kumalankhula mawu amphamvu aulamuliro.
We hear some say that he emptied himself of everything in becoming a man. Not necessarily so. He emptied himself of his glory, if you will, or that glory that he had with the Father before the world began, but he did not stop being God. He never emptied himself of his divinity. Everything he did in the flesh revealed his attributes as God.
Antwena agamala ligira amalankulonga kuti amalankulonga mulungu adayamba waleka kukhala mulungu nikusandulika thupi kuti akakhale Yesu mwana wake wa mulungu komatu ichisizoona nkhani yakuti mulungu adangotenga maonekedwe a munthu nakhalabe mulungu ndichifoke mkulankhula kwake ndi mzochita zake zonse zimene anachita zinaonetsera mphamvu ndi umulungu wake ndipo zinaonetsera chikhalidwe chake ndi maonekedwe ake a mulungu mmene iyeyo alili.
So when it says that in these last days has spoken unto us by his Son, everything that the Lord Jesus Christ said and did in the flesh was the revelation of God his Father through him.
Zeni nzakuti chila chilichonse chimene Yesu anapanga pa dziko lino lapansi adakaonetsera chimene Mulungu anapanga pa dziko lino lapansi kotero kuti mulibe chimene chidachitika kuchokera mthupi lake la iye Yesu kudutsa maonekedwe a Mulungu ayi koma adali wofanana ndendende ndi Mulungu.
That's why God the Father, on several occasions when Christ was on the earth, spoke from heaven and said, "This is my beloved Son in whom I am well pleased. Hear him." To hear the Son is to hear the Father speaking.
Agamati kumvera mwana, aurandazari kumvera atate agamala nkula.
You say, well, why then doesn't everybody believe on him? Well, to hear, they have to be given ears to hear. That's what the scriptures say. He that hath ears to hear, let him hear.
Fuso laburi. Nchifukwa chiyani sionse amene ama kulupirira. Yankulila kutu nchifukwa nati Mulungu nda amene ama pereka kutu la kumva. Ndechifukwa nati Mulungu yonda amene ama pereka kutu lo mvela. Loda litsika ama kala muntu amene wamvayo. Ndipo sizima chitika chifukwa chani yense akafuna ayi. Kuma achito kupatsika kutu limene diti limve akamala nkula Mulungu.
So we know that God has spoken, but here we see the supreme way in which God has spoken, and that is through his Son, and not just his Son, but in his death, his sacrifice unto death, because in verse 3 of Hebrews 1 it says, "When he had by himself purged our sins, sat down on the right hand of the Majesty on high."
Ndichifoje tikama lankula za iye ndichinyezi milo cha Mulungu maonekedwe eni a Mulungu ndipo sada siya kukhala Mulungu ndipo chita chichose mena machina adali Mulungu chifukwa mkona ndi maga 3 yo ibena kuti ameneyo kukhala chinyezi milo cha ulemerero wache ndichizindikiro cheni cha chikhalidwe chache ananyamula zonse ndi mphamvu yache mene adachita chiyeretso cha zoipa.
There's no greater way that God has spoken than through the death of his Son, the Lord Jesus Christ. In the death of the Lord Jesus Christ, we see the love of God in that he gave his Son in his love to save sinners such as we are.
Muimfa ya mwana wake, jiona mo chikondi cha Mulungu, chopita kwa iwo amene Mulungu adawasankha ndi kuwafera, kuti apulumutsidwe ku machimo awo.
We see no greater revelation of God's grace than in the death of his Son, in that Christ Jesus took the sin of God the Father's elect upon himself and paid their sin debt. What grace! But also we see no greater manifestation of God's justice than in the death of his son, because God couldn't just look the other way to pardon sinners. It took the death of his son for that sin payment to be made in order for God to be just and declare righteous those for whom Christ paid the debt.
Kumanso sidi kupeza pena pamene pali chilungamo cha chikulu cha Mulungu pena pali ponse kuoposa muimfa ya mbuye Yesu chifuwa ndi Yesu yeka menadali warungama nafa muimfa yowawa yoyimene yesada lakwe ndicho lingo yoti akwanitse kubweretsa chilungamo kwa munthu wochimwa wopanda chilungamo kotela kuti ichi ndiye chilungamo cha chikulu chimene tichipeza muimfa yake.
You notice there in Hebrews 1:3 it says, when he had by himself purged our sins. That's without any requirement of man. Do you see how God has spoken here concerning the putting away of sin? It was accomplished when Christ died. He by himself, without any contribution of man, laid down his life. And notice the word purged. That means they've been put away completely, past, present, and future.
Loti akadatha kuchitapo kanthu kuti apromotsidwe koma kuti zonse zidatana ndi Yesu Khristu yekha chifukwa kuti ananyamula zonse akamati kunyamula zonse kunandaza lisadasiyeko machimo onse anachotsedwa munthu adakhala woyeretsedwa kwathunthu.
But here is something that shows the blindness of men, because even though it's so clearly stated, you'll hear those still preaching and many still believing that somehow they have to do something in order to make the death of Christ effectual for them. But what does God say? Very clearly, it was in, by, and through the Lord Jesus Christ, when he laid down his life and he died, that sins were put away. If our sins have been put away, it's that he himself purged our sins.
Mwachimvemvemve kuti zonse zidachitika kudzera mwa iye ndiye khayo mosathandizana ndi munthu muimfa yake ya mwana wake Yesu pa mtanda tchimo lonse lachotsedwa kotero kuti munthu sakupatsidwa danga ndi mwayi lochitapo kanthu kuti apulumuke.
Any that say and believe that yes, Christ died, and then they add that word but, I still have to believe, they're putting a condition, making themselves, in essence, the key to God purging their sins. No, they were either purged when Christ died, or their sins have never been purged.
Iwo ladikira ambili, amalangula kuti zoona Yesu Kristu adafira machimo athu, koma, ndema woti koma, ama kweleza chikole kuti upulumuke unenekera kuchita chakuti kapena ukapanda kupanga izi ndakuti sunga pulumuke chimene chikutsimikiza kuti Majimo ndizo teka urana chotsedwa kapena sana chotsedwe.
So we can see that the God of Scripture is a God who has spoken.
Ndetikoza kuona yapa kuti Mulungu wa Malemba tikurandauza za Mulungu amene amalankhula ndipo ndi olankhula.
It was God himself who broke the silence of eternity at creation.
Come again to that point.
It was God himself who broke the silence of eternity. Until creation, none knew of God.
Ndi Mulungu mwini amene adatseka kuti anthu asadziwe akhale wosalankhula mpaka na munthawi yoyikika kuti anthu agadziwe ndi kukalankhula za ichi.
The very first words spoken by God are recorded in Genesis chapter 1 and verse 3, where it says, "And God said." You know, verse 1 says, "In the beginning, God." He was there from eternity, but the first words spoken by God were, "Let there be light."
Mukosa kupeza kuti Mulungu ndi Mulungu olankhula adachita kupanga kuchokera pachiyambi chifukwa angakhale Mulungu adali kokalekale chikola pansi lisadalengedwe koma kolenga dziko timva kuti Mulungu adalankhula chifukwa Genesis 1 verse yake ya 1 Bible iwati ndipo Mulungu adalenga kumwamba pamene verse yake ya 3 ikunena kuti ndipo Mulungu anati kuyere kutanthauza kuti amalankhula Mulunguyo.
But when we read from John chapter 1 and verse 3, we see that even those words spoken, "Let there be light," were spoken by his Son. Because his Son was there from eternity with his Father. And it was through the Son that God the Father purposed all things. It has always been God the Father's purpose to glorify his Son and to do his work through him, whether in creation or in the government of this world or in salvation and yes, even in judgment.
Adalira mulira kudzera mwamwana. Pokulumutsa dziko lapulumuke kudzera mwamwana. Kutsiku lomaliza pachiweruzo. Mwanayo na amene akuweruzanso. Ndekuti zonse cholinga chake kunali kukalemekeza mwana.
It was to this end that our Lord Jesus prayed in the garden on the eve of his death there in John chapter 17 and verse 5. Where he said, "And now, O Father, glorify thou me with thine own self, with the glory which I had with thee before the world was." So there's never been a time when God has not purposed to glorify his Son.
Yesu adapemphera mu Yohane chapter 17 ndimeke ya chisano imena mati ndipo tsopano Atate inu lemekezani ine ndi inu nokha ndulemerero kumene ndinali nawo ndi inu lisanakhazikike dziko lapansi kutanthauza kuti mwana adakhala ndulemerero kuchokera pachiyambi ndipo palibe tsiku limene adataya ulemerero.
So even in the darkest hour of our Lord's life on this earth, when he should lay down his life, all the while the Lord Jesus Christ acknowledged that even and particularly through his death, God the Father would be glorified. It would be through the death of the Lord Jesus Christ that every attribute of God and his law and justice would be satisfied on behalf of that people that the Father gave him from before the foundation of the world.
Kuchokera pachiyambi, ndikudzera muimfa yake ya mbuye wathu Yesu Khristu pamtanda, makhalidwe ndi maonekedwe a Mulungu adatsimikizika ndi kuonekera ku dziko lapansi, kuti cholinga chawo kunali kulemekeza mwana kudzera muimfayo, ndipo mu zinthu zonsezo mwana adalemekeza Atate, adalemekeza mwana.
Throughout the inspired Word of God, we see how God has spoken through and continues to speak through his Son in creation and in history and through the word of the prophets and the inspired word that we read, but supremely here as we read the glory of his Son in the flesh, coming, living, dying, and rising again. There is the ultimate way that God has spoken.
Ndiyo titi yangane uthunthu wonse wa malemba tikuza kuona kuti cholinga chachikulu cha Atate kudali kulemekeza mwana sichokera pachiyambi pamene Mulungu amalenga dziko mwana adalemekezeka pamene Mulungu amalamulira mu mbiri yonse kaya ndi mwaneneri uneneri wonse ana aneneri amalunjika pa mwanayo kodi muifa yake mukuuka kwake muchipulumutso chonse choperekedwa kwa iwo ofunika apatsidwe chipulumutso mwana adalandira ulemu wonse.
When it says here in Hebrews 1:2, half in these last days spoken to unto us by his Son, doesn't mean that he hadn't spoken before, but it's talking about the significance of these last days since the coming of Christ into this world.
Njeno mukamanga na ndimeka chiwili imena kuti koma pakuta pache pamasiku ano analankhula ndi ife mwamwana sikuti akutanthawa kuti kale Mulungu samalankhula ayi koma afuna kufotokozera kufunikira kwa Mulungu polankhula kudzera mwamwana wake kuti ndicho chidali cholinga chokalemekeza mwana wake.
Nothing can compare to God in the flesh, because in him we see all of God's power, all of God's wisdom, all of God's glory revealed in his Son.
Sidingathe kumulekanitsa ndi Mulungu koma tiona umodzi ndi ungwiro wawo ndi kuphatikizika kwake chifukwa mwamwanayo tiona mphamvu zake za Mulungu, nzeru zake za Mulungu, ulemerero wake wa Mulungu.
That's why our Lord told his disciples there in John 14 and verse 7, if ye had known me, ye should have known my Father also, and from henceforth ye know him and have seen him.
Did you find that Johannes chapter 14? Yesu amalankhula kuti mukadadziwa ine, mukadadziwa Atate, mukadadziwa ine. Chifukwa zinthu zonse zimene alankhula Atate, alankhula za kwa ine.
So, it's to that end that the Lord Jesus Christ came into this world. In him we see the glory of the person and office of Christ as Redeemer and Savior, and the glory of his grace.
Njeno tikweza kuona kuti muthunthu wake mu zinthu zonse ulemu ndi ulemerero zimapita kwa mwana ndipo ulemu wonse ndi wa mwanayo basi.
We can never be thankful enough that God has in so many ways and with such increasing plainness and clearness spoken to fallen sinners such as we are concerning salvation in the Lord Jesus Christ.
Kuti Mulungu anamuyika mwana wake yekhayo ndipo ife tiyenekera kulemekeza Mulungu kudzera mwa mwana wake yekhayo basi.
But it takes eyes to see, doesn't it?
Kumatu izi zimatengera Mulungu atipatse maso kuti tione.
Takes ears to hear.
Zimasweka Mulungu atipatse khutu lakumva kuti timve.
So if any do see and if any do hear, there again, the glory belongs unto God alone, because every one that he chose from eternity and gave to his Son, the Lord Jesus Christ himself said would come to him. And him that cometh to Christ, he will in no wise cast out. Why? Because it's God drawing them all along.
Amen. Njeno ngatiwamva, ngatiwatsekulidwa disonkuona, ule mdimata mando zipita kwa mwana wake, amene wakutsegula mmalo mwake umakazindikira kuti iweyo otsegulidwa ndi kumvawe ndekuti ndiwe wosankhidwa kuchokera pachiyambi kotera kuti sumadzitamandira konse koposa kutamanda mwana yekhayo amene anazichita izi kuchokera pachiyambi mwakutisankha kwake.
So we should not be surprised when we proclaim this gospel to sinners who do not rejoice in it and do not hear, because such was our state before it pleased God to reveal Christ in us. But for those of us that God has graciously saved by his Son through his death, we rejoice in that he should by himself purge our sins. It is a wonder of God's love and grace beyond our utmost ability to be able to understand, and yet we bow and worship and give him all the praise.
Amen. Tawi zonse tidzadabwitsidwa chifukwa cha ntchito yake, chifukwa cha kutisankha kwake, kutipulumutsa ndi kutiwombola, ndi zonse zimene zidachitika kuti tikhale wosankhidwa ndi wopulumuka. Tsiku lilonse lidzakhala wodaba, mmalo mwake ulemu ndi matamando zidzapita kwa Mulungu nthawi zonse kudzera mwa Yesu Khristu.
I'm thankful that God has spoken by his word through his Spirit, revealing Christ in such as we are. To him be all the glory and praise alone. Amen.
Amen.
Turn it back to you.
Brother Ken, it's like to beg you that just add 20 minutes. Because I was not expecting that there is a break in the corner, but I was thinking that we are having some more minutes.
Well, the Lord so directed, and we've heard enough now to be able to rejoice in all that God has done for such poor, wretched sinners as we are.
Yes. This word of today is very, it's a blessing to the hungry soul, a blessing to the lost sinner, such as I am myself.
Mm.
And it's really a friend for his own.
Yes.
We'll just come close to Psalm number 79. What a friend we have in Jesus. All our sins and griefs to bear. What a privilege to carry everything to God in prayer. Oh, what a peace we often forfeit. Oh, what needless pain we bear. Oh, because we do not carry everything to God in prayer. Have we trials and temptations? Is there trouble anywhere? We should never be discouraged. Take to the Lord in prayer. And we find a friend so faithful, who will all our souls share. Dear Jesus knows our every weakness. Take it to the Lord in prayer. Are we weak and heavy laden? Combined with Lord of care? Precious Savior, still our refuge, my refuge. Take it to the Lord in prayer. Do thy friends despise or forsake thee? Take it to the Lord in prayer. In his arms he'll take and shield thee. Thou wilt find a solace there. Nyimbo number 79. Tikaimba so number 80. Kuyamika mbuye, kuyamika mbuye. What a friend we have in Jesus. Oh, our sins and plagues today. What a privilege to carry. Praying to God in prayer. Oh, what peace we move on faith. Oh, what needless pain we bear. Oh, because we do not carry everything to God in prayer. Have we trials and temptations? Is there trouble? We should never be discouraged. Take it to the Lord in prayer. God is faithful. Oh, will our souls share? Jesus, take it to the Lord in prayer. Ah, we can have it. Come and be the Lord of care. Precious send us to our refuge. Take it to the Lord in prayer. To thy faith of death. Take it to the Lord in prayer. In his arms you take and show thee. Number 8. To God, for the glory, breath is the heart. So loved he the world that he gave his love. Oh, you made his
Precious Father, words lack for us to be able to even praise you as you so deserve in all of your glory and honor through your Son, the Lord Jesus Christ. It's glorious to contemplate your person through creation and through providence and how you direct this world and your sovereignty, but oh, to have eyes to behold your Son, the Lord Jesus Christ, and to see in him and his death all of your glory, how he satisfied your law and justice that sinners such as we might be saved and have been saved. It's not when we believe that that salvation is accomplished, but it's as you grant eyes to see that we see that that salvation that he came and worked out was accomplished there at Calvary. And to such a satisfaction that when he raised from the dead, he ascended on high where he's seated there in the majesty and glory that was his even before the world began. So I pray that you would grant us this day eyes to see and ears to hear and hearts to always look to Christ alone and to glorify him as your Son and our Savior and Redeemer, and truly to him be all the glory. And for that, we give you the praise, honor, and glory in and through and by your Son, the Lord Jesus Christ. Amen.
Amen.